studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
altinere chapantati lewru janvier hitane 2017 sapo jeddi yamde jabirima silimaji chapande nay e joymi den tawale maison de la presse do bomoko do jottinono do kabaruji du humor way galo sekira bon kompititi wide golleji wattu jonono kaldale kawrangal hani jokki trele leedi meden di botu sapo joom o fu ile leedi meden di kanje gube non tirtode azawa de be jaka le nokko walde surora hakkunde malibe be ngadi noddango fewde gube non tirtode azawa de be tinnobe tawta kaldal e kawrangal ko yaawi bete handen kawrital mangal ngal union africain ngal fuddi nokku no dirted addis abeba leedi ethiopie wattu jonobe kollitiwi dum won neddo chaddo kanyu wada horeje dum won dedo fedde wattu jononobe kani jibirde jama o leedi attidi miccete dan wiide nokku do bomoko don nokku mabbe no dirta malitel da wattu jono yimbe el ngobbe tombe be dibbama be bi hidube kaboto faado be kaadi yalla be totte hakkeji mabbe tagal mudube bibe ngaram be gollide dum won yimbe el jagotobe fomarbe ngombe leedi meden di sekrabi won non sembe kabaruji dum jogino do kikida hande bi bismillah modon e hedade kawrital sappo joy bol fedde hande jokkitade kaldal e kawrangal dum fuddi bete hande do bomoko do le o do botube kollitiwido gube no tirtode aza wadde jeri de do hunde sabiden jiyakale nokko fa keben famtade kede Ousmane Diko
le bat sappo joy bo fedde jokkiti tonde golle kawral aljengal gede de fu miijoto do kabaru e inara worini fa warde e dokkondiral hakkilo fa dabarande yaawa batu bomoko o dawra nan ko warta jogala sesa le ministere e le balde sappo joy arana lewru fe ñalande jangonde ennete e dow ko gouvernement Martin Takumpa e waltegol nugasara leydi meden kañe e dabareji gondadi fa batu kawra leydi chartado le leur mars warondu wada bamako do batu ande o jodike e dow wadde poccundiral gede de e le ko sesa andini denagal gubbe aza wadde de do bammi aniya wayde hawrde e golleji mudun gal gubbal andini kada dabare tentidi do bamane do jengi go golle kawrangal e le heejo wattu poro kañe e kawrade dow mu dun do wande batu bomako o joydema wattunde balde sappo joy tiagal mudun mobel tunangel yanti e kamok do gawoto o kan mobinodo soldat se larbe madi kadi e habtobe hippe sema fawarde e platform be hanobe du daranade lugade pale de do bomako do hawrobe batu sesa o anangi kani e do golleji batu sappo e joybo
oɗo botu sappo e joyoɓo fuɗɗi leleydi meɗin ndi yimɓele hantiɓe guɓe nodtirtoɗe aza wadɗe jakale nokko wattu joni walde surore hakkunde ɓiɓɓe maliɓe ɓe gaɗi noddago fewde e guɓe nodtirtoɗe aza wadɗe tinno gara tawta ngal ɗo kaldal e kawral keɗe kanko noddirteɗo Mohamed Asali Ana Div yo keƴaɗo walde nation zinine le leydi meɗen ndi komo haali dow hen do faccitago Mouhamadou Sama Seku
il n'est pas question de recul
yarde caggal kay haala muɗum wala min mettama sanne tawi kadi wiide keƴaɓe guɓal simaɓe foof garali e batu o min gaɗa noddago fewde ɓe pama wiide nafa foof wala eko ɓe mbasata warde ko ɓe gara e batuji ɗi ɓuraniɓe saabi nder ɗi tan fedde jokkitatone ne wawata humcande hoore himmeji mabɓe ɗi ɗiɗo ɓerde nde ɓe fa hande kabaru joƴingol laamuji hakkundeji ɗi minen e laamukoɓeɓe jewtidi dow kabaru majji mi weltima sanne tawi kadi wiide e ley ko warata ko ɗi kuncetta hoore yalla golleji ɗi ana jara yesso ndenno wona feewi basal yo tan heyɗintinde dabareji yargol
yesso
sikirabe so gabbi dow bemal amen ande ngal oɗo mbaynetirton miijoji moɗon dow hello amen ngol mi noddirta phase facebook e compte twitter studio tamani ɓe kollitiwide batu union africain ɗum waɗi ñalawma handen o kanko neɗɗo leydi tchad mo ɓe noddirta Moussa Faki Mohamed holli tawede kanko laati hoorejo fedde nde wattu joni o wiyama ɗum won leyɗele capanɗe joyyi e nayyi gotti toon kanko o wottanama wattu joni o heeɓi leyɗele capantati e jeenayyo o lomtat ɗum won moɓe noddirta madame Kousa Zana Lamine Zuma o kañum gonnoɗle hoore ndeɗo fedde ile hitane 2012 fa hande le oɗo batu gonduɗo e wadde nokku noddirteɗo addis abeba le laamorde ethiopie ɓe kollitiwide wattu joni tiɗalaji kewɗi matama ley hen caggal so ɓami fa leydi Maroc ndi naate union africaine wattu jono ndeɗo fedde ɓe garan ɓe pewtono tiɗallaji gonɗi le leydi Mali ndi fa keɓen famtade keɗe Ousmane Diko
battane batu wadde union africaine fawarde e kawral muɗum fu yo dow batu noga jettoɓe o tongui walde nde wayde poccodiral dengi e ley mum batte kabaru Maroc CPI na foɗama fooɗe goduɗo hakkunde leefi leyɗe runde afrique nde haalaji mum kaalete selewede dum fu wadan watnde kabaro adna wonde waylitade do ngabgol Donald Trump e Maison Blanche fawarde e jodogol ko warta Antonio Guterres e jande mum secrétaire général ONU domta dum on hore kan naji e leko Donald Trump uddi keri leydi mudun pati jola e nata kado jundu natugo le États-Unis jabe leede jeddi burde hewde fu yo alislama ku jali lemu leede tati Afrika ana hen fatedo natugol torrobe leede Amerik andenta torrobe satimbe dinabe batu o mi jeta do tidalaji runende yudo ko wodi Sudan du Sud hande ko wartugol torraji hakunde sinuji kabaru Libi fawarde e torra gube jiadin koje le Mali Somali fawarde Nigeria kanyu e wade pocundiral le politikaku leede Congo démocratique
yimbe le dibabe wattu jono do be totta telefoji nokku no dirtedo Mali tel dabe ko li tiwide be ngaram be dukkindire juude faabe totte hakkeji mabbe be do yimbe be dibama to ila le yontere jabbi nonde wattu jono do wono mangal pade be kanyam gonde nangude pali de fu dum e tawede fu ciottobe telefoji wabana gonde yilade le dati gondi tondi kede kanko no dirtedo Ibrahim Sidibe kanko no horejo do wono yimbe le dibabe to Mali tel dato ko mo sifi do hen do foccitango Ousmane Diko
le leede do sukabe hewbe ngala golle dartobe yaade jola japparade geeti joga fu baba fay hebude ekitagol golle sukabe tinitibe se golnata ko emi on lay wadde projet ngaji on baba imade bete goto tan se bonnana dum en fu be do woni ko tiidi ko metti amen fu yo do don fawi se tawi non men jodore ni woni ko gasali ana hanna ko men kalde fa jogala hebe dum wadali kake amen fu bonnama men jappama juude bolle yo madame le gouverneur gollata kanon yo kanaka leedi hokkata yamirore men mojata juude fewde o do kabaru denanga julabe sewbe bamako e minen fu minen gondi e haldude men gaddandande de nyalaje garoje de do wayde wadde torra e tabade seriaji de
be quality wiide suudu humunindo kabaru fina tawa waran uttede le lewru mars ndu nokku no dirtedo tumbuto koni faana ndudo suudu faabe jotto wattu joni o no kebe haani hebirede le sa halledi ndi region ay tati gondi tondi be jewto do hono fina tawa haani yardi ton yeso wattu joni lannibe o do golle do no waldi no dirtumbuktu renaissance non be quality wiide kanko no dirtel sincha snaidero kanko no horeje de do fedde kede ko mo haali do hen do foccitango Muhammadu Samaseku
timbuktu renaissance c'est un projet
Timbuktu Renaissance, le projet malinkoobe amerikankoobe e do indilam o kambe e ministre humanido finatawa gollidi imade mudun yo faabare leedi malindi buri fuf tumbutu bangal finatawa min dawri non ko heewi le ko jabbe ka wakkat jon o woni ko min garta fuddude golleji amen der tumbutu biden anni udintide nokkure finatawa der galurende do sukabe e kala mbawi landinde hen kawrte mun en min ngadam batuji kawrute e jande en min noddan dun paabotobe be biden anni fay wadde yambereji di artiste en tumbutu bamako e nokkuji goddi hono d'accord de nyongitibe be yambinta andon dun gilati dalaji di puddi hono dido yambereji di yimbele ngarata e mun en medali non
wadede
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
kirab yurne en jelo ne le raison ngati di en fukiran do gawo do balé politique gonde le leedi meden di gondude laamo kanyal lutindire laamo o de bété hande be fu ben jihibe jewoyi dum wonone yimbele be bonandaji hewti to gawo to cagal ko bonandaji ngadno ton le yontere jabbinonde wulta wede be jehi hôpital mangal gongal tongal cagal mudube duuni ko dum woni yimbele be sekirab mudé keddile dido torraji se urute ngardam faado sigaso do wattu jono botano wondi e wadde tor balé hala nanede ko yata hejja mudu chapande jegom le o do botufabe diwto yel honabe kan hebbeto e talkaku be chakko witta witta sukabe goddube lannade o do golle yo walde huminin to kabaru himme e yurmen e yurwere le lamu sigaso be gonde okindirde juud e pinide be bikoni faana modu do faabe diwto wattu jono dabreji hedi ngoji ton faabe kada witta witta sukabe se durute ngardam faado kutiala do ko yata himbe le chapanta ton huminibe kabaru doktoro en kanye gonde famide to ila bete hande le doktorojo gonde ton de faabe yel hon labal hani wadirde ton koni faana ido golleji faabe dokka yimbe el gobbe tombe hakkilaji lobbi keba yella wattu jono dati di kani nangude le hen faabe el honobe kani habirde wakkati fu newuji daboji ngadoji toldi se urute ngardam faado duanso do waldinde no dirte save children hodi tamer wattu jono be gondi e yidudo wonono balé kaybojo sukabe gonde tonde yoga halaji di fu jewi ko wattu jono no be kani haybirde sukabe gombe le lamu duansa urute ngardam faado ansongo do wattu jono be bi dum wonon kawrtal an wondi e wadde ton gal do kawrtal e gal yo wi no be kani jeewirdo no yirwere hani wadde to ansongo to ko yaata yimbe chapantato an le gal do kawrtal yoga halaydi fu ngara jeewede yella hono kawrtal gal hani yarde yaa sofa jamde deder tabe le leedi meden di lanni be gal do koto yo walde on zende merci cor c'est urute garanti minire faado tumbutu do be kollitiwide dandirgol wattu jono fa tiyal hono musse ngabe kan windirede e ciudde sar wosi di gol do dandirgol fuddi ile kenya to tumbuto ko yata yimbel teme tata chapat en jettom en joyom kany en gondi le gol do dandirgol holitan wiyede dum woni kulleji di fu ngara dar tettom wala futti alay du mata le dido golleji secret do katte nyaloma hande kabaru di meden di joti on sanne hedaade hejo jame ka fa hande kedde hedaade hono andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.
Sito Tamani.